Another one. Last tune in the tickets.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Simwala Waliza again.
Na Uganda ngongole Dalama iwe bweza Zonze lipira Oma Nikafola na kuya Dalama zizi kwana Na wobana bapaka Iwe temba ine Deti kwa nishe ipresha Fingi ndepita momwati Kukosa na kosa ine Oh mama, deji kwa nishe ipresha Kukosa na kosa wangi Fingi ndepita moka Nina stressi Nima kolewa everyday From Monday to Sunday Nina stressi Nima kolewa everyday From Monday to Sunday Kailize skobazinya Beche kulibe Ndalama nilibe yeah. Skobazinya Beche kulibe
Najiloji nae nipavyo Nae
Kesha imani ngesa mtu aonekela Na pita muvambili kuona kwena chokela Ngati uli brok siwa leta na chikwela Ni ya sheko teata tiketi nayo Ya famu malamuli ila sina chepo since morning Tizakosa cheku paya na nayo njala Kuyewa kufana olo life chenze boring At least chenze libe ma pressure na bazesko Hello nina family usimi as a pila Vose veni chitanita wasipi chitika Mabine nenzo gwila siya chitika
Dating kwa nishe ipresha Fingi ndepita momwati Kukosa na kosa ile
Oh mama
Dating kwa nishe ipresha Kukosa na kosa wati Fingi ndepita moka
Nina stressi Nima kolewa everyday From Monday to Sunday Nina stressi Nima kolewa everyday From Monday to Sunday
Kailize skobazinya Betwe kulibe Ndalama nilibe Skobazinya Betwe kulibe
Najiloji nae nipavyo
Ni waule sipati apa ya kusako Veni mvela sininga kape kasako Mwana anapasa nilipeza paunza Stress ya nigwila apa nizi vela lusa Mazonezo shauti wakulila nilodi Atitisafa kakoloko mailodi Wazanga wose wanangena sanga banasoba So happiness nilipeza mukamoba Insome ya gwila tulo situkoneka Nivela mchalo monga nilichapeneka Machampio mumira sibaoneka Ushe veni mvela jepe mvela
Deti kwa nishe ipresha Fingi ndepita momwati Kukosa na kosa ine
Oh mama
Deti kwa nishe ipresha Kukosa na kosa mwati Fingi ndepita momwati Zesko basimia Betwe kulibe Ndalama nilibe Zesko basimia Betwe kulibe
Najiloji nae nipavyo Nae
Simwala Waliza again.
Downloaded from ilovezedmusic.com.